ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond we-Christian Networks. Phezu kwakho konke okuqhubeka enhliziyweni nasengqondweni yakho, yebo, phezu kwakho konke okuqhubeka empilweni yakho, phezu kwayo yonke into eqhubeka emhlabeni, ukuzizwe uwumuntu ongenamandla, ngiqonde uzizwe ungelutho, ungenakwenza lutho olubonakalayo, awedwa kulowo muzwa. Yaza ngikuxoxele ukuthi nami nginazi iy'khathi ngizizwa ngiwumuntu ongenamandla. Sonke siyaba nalowo muzwa. Izinto ey'ngaphezu kwethu zivese zisiqonde ngqo, kuze kungabe ukuthi nje kuphela zibukeka zingenakusebenzeka ukuyinqoba, zize zisabise zikhomba ukusiqothula. Kunokuxoxa okukhona okungey'nkanyezi ey'ngama-trillion namhlanje. Ake sibuke nje eyodwa yalezi iy'nkanyezi, ilanga. Emzuzwaneni i-second ngamunye, ilanga likhiqiza 384.6 septillion watts of power. Uma uzokubeka ngenye indlela, kuntonye njengokuphindaphindiwe kwamandla esikhali sembubhiso nuclear bomb esingasibuka ngokwesibalo esingu 1.82 billion. Inguzanguze yamandla leyo engenakucatshangwa ngengqondo sanhlobo kuzo zonke iy'khali zenuzi ezake zakhiwa. Nokho, ilanga lethu libuka liwusayizi ojwayelekile okahle nje, obala kuma-trillion-trillion wey'nkanyezi lezo esikwazi ukuzazi ngokwesayensi. Khona kunjalo, ungakhohlwa njalo ukuthi lezi iy'nkanyezi zadalwa uNkulunkulu kanye. Ngakho, uma sikhuluma ngamandla kaNkulunkulu, sikhuluma ngento engenakuchazeka ngolimi lwesayensi. Uma lezi idalwa idalile, zimumetha amandla angako kakhulu. Kumele siyibuze ukuthi kangakanani ke lo oyidalile. KwabaseFesu 3 verse 20 no-21. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesiqondayo, ngokwamandla asebenza kithi, makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen. Esikhathini lakhona sizizwa singenamandla, uNkulunkulu unawo ngaphezu kwesikwadingayo ngokudlulele kakhulu amandla okubhekana nanoma yini esingabe sibhene nayo. Futhi ngamandla, yebo, amandla akhe asebenza kithi, kuningi angakwenza, okuningi kakhulu okukhulu ngaphezu kobe singakucela. Futhi ukuthi uma lokho sekwenzeka, makube kuye lonke udumo nenkazimulo. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677 06 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.